desire, like a fire, and we know how we'll play. Ain't ready, they see where I stand, and I know there's no upper hand. It's all underground.
See ya. Smagade, Dalwezu Nomshaba. Asemkhathini siyavuma Zindlondlo siyavuma
Siyavuma Siyavuma Yana imvula Yana Yana imvula
Siyenxusa nomkhubulwane Siyenxusa mvele iqala
Yana imvula Yana imvula
Siyenxusa nina basemkhathini siyenxusa nomkhubulwana Gcwele imifula izivuno zonke ziqhakambile
Oh.
sesulu esibhakabhakeni ithokozani zindlondle inkulu nomkhubulwane ekhanyisani siyenxusa kini emkhathini imifula yonke ilalele izwi lakho
siyavuma 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 siyavuma
Tokoza.
and I underneath the sky that's ever falling down, 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 ever falling down. Through the day, as if on an ocean, waiting here, always failing to remember why we came. I wonder why we came. As if from a distance, and I reply with impressions chosen from another time, 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 from another time.
Chang ya, yi chang.